babaco. On the thing. Mungu amenipa wewe ni kumiliki, ni heshimu ni kupende milele binti. Karibu moyoni kwangu ni kupe city, kila akunae akuite mwenye kiti. Tuna shine kila kona tuko fine, suna tuona nata kama kuna baga. Sisi tuna kula dona mia mora, mia mona hadharani bila noma. Tuna kiss, tuna haga ta kama kuna corona. Daima ntakusizi kama ndum. Yeah, kama mama ukiniacha nitakunywa sumu. Let's go.
Mi amor,
hata maji ya shingo nita dive ili nikuone live. Nipende nikupende in my life, mama you can be my wife.
Mi amor,
hata maji ya shingo nita dive ili nikuone live. Nipende nikupende in my life, mama you can be my wife. You can be my wife. Mapenzi ya kikolea, oh god. Mawazo kila muda kiwa mbali, so sad. Kila akiniona kando yake ndo bad. Anaimba dudu la yuyu, oh god. Katoto ni ka cutie na ako na buti. Usiku da joto analala na kiupi. Na tayari ni wangu, nishafanya booking. Nishakula asali, sasa nala na nyuki. Mapenzi kikolea kama chai na sugar. Mnajikuta mnafanana kama sai na shuka. Zamani likuwa mwenyewe mpaka tai na funga. Squeezy ni tofauti, shuta inafungwa na freezy. Napendwa kichizi, paka na ogeshwa na ili kitangawizi. Vile nimechizi, kama nimesizi. Kama tumbili kila time ni yeye na ndizi. Let's go. Daima ntakusizi kama ndum. Yeah, kama mama ukiniacha nitakunywa sumu. Hata maji ya shingo nita dive ili nikuone live. Nipende nikupende in my life, mama you can be my wife. Hata maji ya shingo nita dive ili nikuone live. Nipende nikupende in my life, mama you can be my wife. You can be my wife. You can be my wife.